Yetelela lomfana wababa Yetelela lomfana wababa Yetelela lomfana wababa Kanti uhlanya le ndawo yini na
Ubathe pamuthu bula bantu bamthela ngakho
Kanti uhlanya le ndawo yini na
Ubathe pamuthu bula
kati kwi kipo tibi pete ngembembe mbega mbashade ni ichi veda kare mchini ngobo nzamu kwi wanagadi mkofolo zo mchaga ati mwaka weze sayo nzazo kuzi swash mse uye njaru mtata melo machube kocho lelo upacha patu mfoga ngo umelele mdote ite duze mfana ite duze kaisho mfana ite duze mtana mfana.